kama miujiza, baby. Umenibadilisha toka utumwa mpaka ufalme. Nataji ukanivisha nipendeze mimi na
kuna jambo sema nami, usimweleze jirani, umalize chumbani minawe. Usije kwenda mbali nami, nikashuka thamani, niongoze penzini, baby.
Sana wewe.